Ekitongole ekiddukirize ekya Red Cross kitegeezezza nga Uganda bw'esobola okutuula Ebola ku mfeete singa abantu eyo mu bitundu gye bawangalira bafunvubira okussa mu nkola ebyo ebyalagiddwa mu kaweefube w'okwewala Ebola ono. Aba Red Cross bagamba nti amaanyi bagenda kukateeka mu bitundu okuli ekya Renzori ne Albertine ebisalagana ne Democratic Republic of Congo kubanga abeeno bali mu kabiga kamaanyi okulumbibwa Ebola ava ebusukansalo singa tebenyweza. Irene Nakaseita omwogezi wa Red Cross agamye singa wabaawo okunaanya embeera eyinza okusajjuka mu bitundu bino ebyensalo nga n'olwekyo kyankizo abawangaalizaayo okubogiwaza.